more music at praisejamsblog.com.
Jesus! Ekwemem imelawo narekelo nyeze I gana roro onu konye wai I gana roro onu konye wai abale nabiao penadi gonye pori roro abale nabiao penadi gonye pori roro onu konye wai
I gana roro
ewo onu konye wai Ewo
Olukonyewa
Abale na bio Iye ndi abundi n'enweghi kiru kwọrọ ọzọ. Mweje n'ebe ntu oyi. Funi ihe niile ndị a jupụtere jupụte. N'ebe niile bụ mmadụ mmadụ. Hey! Nwa Chineke! Ohere I nwere ugbu a. Ka I nwere iji rụọ ọrụ a. Nke tinyere mụ na gị abụọ n'aka. Ezi ọrụ. Nke Abraham rụrụ. Isaac rụọ ya. Jacob rụrụ ọrụ a. Ihe n'ọbụ ọrụ ọbụla nke mmadụ rụrụ ebe a ka a ga-eji were kwụọ ya ụgwọ. Rụọ ọrụ a mgbe chi ka dị n'ihi na ya bụrụ na chi chie agaghị arụkwa ọrụ ọzọ. Naanị ụgwọ ọrụ ka ị na-eche mgbe abalị bịara n'ihi na asị ka e were ụgbọchị ewu ojii mgbe chi na-eji bịara n'ihi na ya bụrụ na chi chie ị gaghị afụkwa ewu ndị anya ọzọ. Halleluya. Amen. Tubo on a cafe afọrọ m ọtụtụ big man afọkwara m ọtụtụ ogbenye ka ha niile na-abanye n'ime ya m were na-ajụ si ele mgbe tọọ na-ageru m were na-akwado nke ọma n'ihi na ya bụrụ na tọọ na-arue ị gaghị agbanarị ya ọ bụ na iwu na ị ga-abanye n'ime ya ọ dị ka futbọl n'ime fiild nke a nọ na-agba bọọl refri were red card onye ọbụla nke o nyere red card a ga-esilini na field a were pụọ n'ihi na inweghị okwu ọbụla ị nwere ikwu n'ime ya n'ihi nke a nwanne m jisi ike rụọ ọrụ a ugbu ohere ka dịrị gị ị ka nwere ohere ọma ịrụ ya bụ ọrụ n'ihi na arụchi ọrụ a ụgwọ ọrụ na na-echere mụ na aga abụọ jisi ike gị rụọ ọrụ a rụta ya nke ọma ị bụ landlord ị bụ tenant rụọ ọrụ a nke ọma hapụ nsi n'àjà n'ihi na ọtụ ụra adịla ka ihe ji na-ada asị ihe biko wepụ aka n'ihe niile ndị a n'ihe ọbụla nke ị rụrụ ebe a ụgwọ ọrụ ya nọ na-eche gị. Halleluya. Amen. Ọṅụ na-adị m n'obi mgbe m nụrụ ka ije n'iru nke Jehova n'ihi na ọ bụ n'iru nke Jehova ka ihe ọṅụ niile zuru oke ọ na-eme m nọrọ n'ime ụwa na-ele ọtụtụ ihe mkpagbu na ọtụtụ ihe anya mmiri ọ na-etikasị m obi na-adọkasị m arụ mana mgbe ọbụla m nwetara onwe m n'ilukwu nke Chineke ọṅụ na-ejupụta m n'obi ma ebido na-agbari nkwa ma ebido na-aṅụ ọṅụ mgbe m fụrụ ọtụtụ ihe ịrịba ama dị iche iche ka ọ na-eme n'ilukwu nke Jehova mgbe ndị ngwụrọ na-aga ije ndị si na-afụ ụzọ ndị dara ogbi ha na-ekwu okwu na-ele nwaanyị nke na-ebe akwa mmasị nsọ ọtụtụ mgbe m wee bịakwasị ya ka ya tụrụ ime ọṅụ wee bata m n'obi m wee chọpụta nke ukwuu na ọ bụ naanị ụlọ ukwu nke Jehova ka ihe ọṅụ niile zuru oke onwego onye dị ka chi m, onye ka m ga-eji tụnyere ya. Jehova, when I hear, let us go to the presence of God. I am so happy, I'm so glad. Imela Chineke ọma na aha Jesus.
Presence of God, presence of God, the presence of God is with you. No more fearing, no more shaking, and no doubt His presence is with you. How can I fear when I have Jesus? How can I stumble where there is Jesus? His presence is here, His presence is here, His presence is here with you.
I am so happy. Anytime I hear, let us go to the presence of God. Mwabula mnoro, kaije nudu ke Chineke, ongo na dim nobi, ni ino beba, kiri ba mani nede, owe ba, kana ne mese sinu lonke na basa ma, even marriage na basa na tutafo, obu nulugu ke Chineke, ka heburu mpani la werebia, nani okwanu nekbere, Chineke jikota kwesi onozo, amagi mamare jikona majijiji, amagi mesi nulo gona majijiji, eligwe di kwanji kero zonu bocheta, near the presence of God, obeba nkudo no ngudi, amarogim kiina gabi gata, manana machigwa kesi wannem, ihobo na kina gabi ga, buri abianu luku ke Chineke, ni ino beba kongu ni nedi.
Presence of God, presence of God, the presence of God is with you. No more fearing, no more shaking, and no doubt His presence is with you. How can I fear when I have Jesus? How can I stumble where there is Jesus? His presence is here, His presence is here, His presence is here with you. How can
I fear when I have Jesus?
Oh, go, go.
How can I stumble where there is Jesus?
Oh, oh, oh.
His presence is here.
Oh, oh. Is here with you. How can
I fear when I have Jesus?
Oh,
how can I stumble where there is Jesus?
Oh,
His presence is here. His presence is here with you.
Chikebudo sana sepere mu.
Dere jim 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 atamukwana chike budoza na zekwere. Dere jim 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 atamukwana chike budoza na zekwere.
Chike budoza na zekwere.
Chike budoza na zekwere
ma.
Dere jim 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 atamukwana chike budoza na zekwere. Dere jim jim atamukwana chike budoza na zekwere.
Jesus oko buru zodi kogo amakure surike oke nkuma dielu kebo onye meworo onwe ya ha dika kporo notu nwa nwani nke di ime nwa nworo nafo mkpuru abalị nọ, ewe tikom, were also with it, Wagawana Hospital. Mwemru Tereba, Mwereba Doctor, see Abikon, Nanadi, a job pressure, Amuma, Ni Nandi, were also with it, Wakute Jehovah, Nehinka, Naga Moranimwa, Yabori no Molare, Naga Mumwa, Otutundi Kurokweba, Nasimwana Walampura Balano, Elekage Simuya. Mwekwa namara mchimnefe Nobe kwe medikogu Obi hemji maraya Nihika Mtu kwa siyaka were kuo kunokonu Mwanya No doktor were tibe Doktor si Nihika Nihina paste kolo kwa Na ye weliwe Na yagege mekwa pressure Mwanya na mwia mwo Nihika Otutu bido yobaya Mbana yoya Doctor name mbule Bible mnana Si anoti edoro manyabu mka Naga muru mumwa Weda mumu na mumu adendo Nobani were chi Wone marakesha mumwa Mweto no were naba Before mane rute nulam Phone mwere ringia Yaburu before ni nosu na wakotacha Nebute sisos ni yerine Yaburu na mwabu na fo Mwora mpura bala no
Bu 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 Chike buto sana se pere mo
Chike buto sana se pere dere chichichi Atamuola Chike buto sana se pere dere chichichi Atamuola Chike buto sana se
pere Onye nene mwa o ebube mo chamam
Chike buto sana se
pere Onye nene go Basimo chukwa mam Onye neme mo Ebume mo chamam Ebume ne Ebume mo chimo Isuru keme Ewo Ewo Chukwo Onye nwe mo Odo kwa kata kamo Chimo Oke bube chukwo ebume mo chimo ha o o o nadimo onye kuna baga onye simatu ne ku mama la jijiji na yakum ni rukuru mnazo abona ni kisiri na potam no poruso ni namshoni chanaba tenugu mwe batike timoto Another person with a speedy balabia. No boy, you want to sit here. He won 19, I'm seeing a motor and poor. Mwe were a ticket in Yagachi. Onya, wanya, we were a roche. Mwe were a rocha. Oti, a Jurumania Muka. He can put an anunso. Mnele Kamoto ni Lendia. Can we go to Onya, we put an enemy? Eliwe, he made a mia. O boogie di mabugi du kum. Kama noba maragine beregi Nini si matamu natamu Matu nujo Na kongwegi kumnasu Imela wezuku Na reke lo nyesi Aba wendi kisa bagaria ya Dikogu 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 Imela Amen
I know him Oh yes I know him I know him, the God of bulldozer. I know him, oh yes, I know him. I know him, the God of bulldozer.
Oh yes, I know him. Amaramia koma, Odogunaga koma, Dikog, the God of bulldozer. Chikenjim nagajim, nobodori chiche. Ebeni ne kodu jero one mihere bama nika enweri handi sina maramya koma ni oromo na runa bemno noro na runa nsukoya one moto tihere bama obuna di gwanyi porotu obere nwaya were bia ewere otutu ihe ndi omena lanya ya nolu ewe sina yaburu na ewepu ihe na wata kira gawo mba porutere ya amagi mi hem geme Manoti edoro manya bunka amara mi akoma wonya mune ya seje njema mwe weri we nonuma topu ya ni ne mwe gonyege kuma Jehovah mekubero amara mchim
Oh yes, I know him. I know him, the God of bulldozer. I know him. Oh yes, I know him. I know him, the God of bulldozer.
The God of bulldozer.
Oh. I know him. Oh yes, I know him.
Okay, Bube.
Okay, more. I know him. Oh yes, I know him.
Oh, oh, oh.
I know him, the God of Buddha.
Oh yes. Dikam ne kwana nambo. Otu akam kane kunaga. Okay, Buba. Ye we were also. Were politere mumwa. Iyere we mendirum. Ekele dirigi chine koma. Goyena moro mumwa. Ikwebe ikihere mem. None of them need in an on your is the never for fire. We bullion book when you look. Body Codilana Gula. Abian is in London. And when a minor for Oriano. And when a minor for the Kaige Simia. Now binary. Man is Ranini. Ne Letayana. When my literature goes here. All the Kumber Umbolina with the Kavuna. Mune Sinulam. Oku Baranulo. Oku bana sho yani kenweki kage mia obu bana nigi tuwere mugonu bachita ogini kamge jikele gonyeze imela wo
dagodo budosa wo
oke bube
I know you
oke mwoke tikena ni panaga esora maruza bafage mtata mirikene bogwe Atukwana fumwa Woki kuku Imela chukwama Narekele Oh Jesus Onye meri mkibo Dike 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 m Woki kuku Ebube m
Imeliwo 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 imeliwo
Chike budosa manite wiburu maga Onye meri kambuo Onye meri kambuo, 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 chike budoza malite wiburu maga,
onye neme maleo,
onye
meri kambuo, okay,
onye meri
kambuo, onye meri kambuo, onye
meri
kambuo, onye meri kambuo, Ebu bem je 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 Chiwa no tonye Oke bube Dike na din panaga Ebu bem je 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 Imeri rindirom Onye meri chimo kayome o Oh 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 oh
Chike budoza malite wibulu
Ebu bomam, ebu bomam, ah. Ochomam, aromanu nazunwa o. Abatoma nekunwa, chukwo kikem. Oh, 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 ah.
Chike budoza malite wiburu mara.
Oh, 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 oh.
Onye merikambu.
Oke bubemo.
Onye merikambu.
China moromunwa.
Onye merikambu.
Arana zunwa chio. Ogodan ku chatam wa kaneche wa oke bemo
doza malite wiburu maga
onyuku no baga imela chineke ebube dike bahage nareke lonyuku oh oh oh
imeliwo 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 imeliwo
Chike budosa malite wiburu maga Karimi dego Budosa karimi dego Dego dego
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 Okay bubem Dike na di banaga Le kumugi duru naga ndina wanu kboruzo ndina wanu bomiri ndine fenelu obu nakagi kahano ọbụkwanụ naanị n'ebe ị nọ ka ha ga-eji garuo ebe ha na-aga n'udo n'aha Jizọs. Udo zakarimidego dego dego, nwoke ikuku imela Chukwu ọma, onye dum na-eje eje na-anata anata. Ọ bụna na ụbọchị Chineke m na-eje ozi ọma, ị na-edu ma gị na-edu ma alata. Narị ekele onye eze imela wo Chukwu ọma. Chibudo karimidego dego dego,
karimidego
chimu karimidego dego dego. Chi na mụrụ m nwa, lekwa ụmụ nwaanyị dị dị ime kpọrọ ha na-eje, lekwa ndị nọ n'ụlọ ọgwụ Chukwu ọma je napụta ha, ndị na-agba n'okporo ụzọ ebube duru ha na-aga n'udo. Ọpụpụ na mbata ndị gị ka ọ bụrụ ha ngọzi, ihe ọbụla ndị gị na-eme ka ọ bụrụ ha agamniru. A gọzie m akaraka ụmụ mmadụ, a gọzie m ọba ahịa ha, a gọzie m ọpụpụ na mbata ha, a gọzie m ọfịsị ha. Ọ ga-adịrị ha na mma n'ụtụtụ, ọ ga-adịrị ha na mma n'ehihie, ọ ga-adịrị ha na mma n'abalị, ọ ga-adịrị ha na mma. Imela Chukwu ọma, narị ekele onye eze. Karimidego Chiyozo, karimidego dego dego,
karimidego
Budoza, karimidego dego dego, karimidego Budoza, karimidego dego dego,
karimidego Budoza, karimidego dego dego.
Oh God, I bless my people. Let their going out and their coming in, let him be blessed. I bless you today, you children of God. Anything you are going to lay hand, you must prosper. I pray for you, it is well with you. In the morning, it is well with you. In afternoon, go and make it. Go and prosper. I pray for you as a prophet of this time, as a prophet of this generation, it is well with you. Go and succeed. Go and succeed. Go and succeed. Let the God of Budoza carry you. Let the God of Budoza protect you. Let the God of Budoza make a way for you. Let the God of Budoza grant you all your heart desire. In Jesus' name, amen.